fia o se faamanuiaga iā i tatou pe a tatou mafuta a atonu o le mafuaga lea fai mai e le apostolo paulo aua neʻi tatou lafoaʻia le faapotoina o tatou uso aisa auā foʻi o taimi uma lava tatou te mafuta faatasi ai tatou te lagona ai le mafanafana o le tasi mai le tasi a e pasi atu le mafanafana o le isi faimai upu o le tusi apostolo o le manogi o le ola e oo atu ai le a le ola i nisi a o le nanamu foʻi le oti e oo atu ai le a le oti nisi lona uiga la a e asusū ma le tāao nei anae te namu oti te ea ua oti ai le tagata nai ou tafatafa a ae a e susū ma le tāao nei nae te nanamu nanamu o le ola ia e teʻi ia le isi ouso a tagata nai ou tafatafa praise the lord aleluia lea ua ola atu ai ma ia a so o tatou uma a tatou te mananaʻo ia avea tatou o le manogi o le ola e te pasi atu ai le ola i le isi ouso a tagata a o le tāao lenei o le a tatou vaavaai le tatou mataupu faapitoa ma o le tatou mataupu lea ua faaaogāina i le so fai mai o le taimi e faaaigoa ai oe e le atua o le tagata e le atua le tagata o le faaomea lona uiga o le taimi pao lea o le taimi e faaaigoa ai oe e le atua o le faaomea a lea la la tatou vaai ai a i le tāao lenei po o le a se aʻoaʻoga ae le tusi paia seʻia mai ia le faamole seʻi sulu mai ia le kilika faamole o le ale ole movement it's over there at the back aia florence po feʻiile ae lea toʻa alu le alelei le ulu o le a tausilifia usoe ma tuafafine ua matuā tele lo tatou lololagi ua fasio tagata a o le tele foʻi o fasio tagata e mafua ona manatu tagata e fasioti lesi tagata ona ua oo iā i latou le tulaga ua leai se tupe atonu o le mafuaga foʻi lea fai mai ia le molimau o le apostolo o le pogai o mea uma o le manaʻo iā o le manaʻo o le tupe over 33 million violent crimes are committed in North America each year e 33 miliona le aofaʻi o solitulafono i amerika i tausaga taitasi outou faafoga mai la ae o le tele o solitulafono nei e ala le mafuaaga o solitulafono ona ua matitiva ua leai se tupe taumafai tagata e o e fao mai mea aisi tagata o tatou iai tulaga faigatā o le tatou economy tousilifia o le a le tau lekesi le uai nei toetoe a lima tālā ia le tau o le super unleaded o le kesi taugofie le ua tatou ai nei o le regular a ua fā tālā ma sene a e fatauina la ia le super unleaded o lea pei uma o le tau le uai ai nei e fā tālā 7 sene pe 8 foʻi sene touvaai lea o le tau o le tatou soifuaga le uai nei ua matuā lē faigofie we are living in a very difficult time of the world just before the end of time end of the world we are facing difficulties especially in our economy tousilifia o le vaaso leanetea fai mai ia o lea ua feʻololo ia le numela po opoposene o tagata lē faigaluega i amerika ia e leai ia suiga a tousilifia usoe o le telo taimi ua pule ai tagata i o latou ola aisa ua le iloa e tagata le mea afai they committed suicide because they don't know what to do about our economy ua leai se mea aai ai tamaiti leai se mea totogi ai le rent leai se mea utu ai ia ia kesi e feoaʻi ai a o le gaoi ma le faamea tousilifia o le tele o taimi o le isi tagata e iai le loo matua noti na saul tagata lea e gaoi ma fasioti ae fa pe aia ia telen tu pe lo matua a ai tala tu na re tasial ta la la sa ta tiele ato lo matua ai o tiele tanga a ia la ta tu to tiltilo to sirfia u soe e o ile kalesia fa mai ftlainga le tua e ta ua ia tanga ta ia taimi e ta ua ta to o fa o mea i do tonu le forsa a ia la ta tu tiltilo fa ita fatas pe fao ea ele tangata mea le tua. O, oh. To si feo le upu le faoa, e feo lolo le ngoi lo le fao. O le fao, pe yo le nei, sau loa le tangata o le, u mau lo vei lo lima, sau al tangata, ti ngā lava na pupula atu a u arai a, e sau vane ese le mea lo lima ya, ai fao ese le rimo. O le mena e ta, o le fao, al ngoi, o le tangata ngoi e sau le taimi e tele o a, e tele o iai. E feo lolo la le ngoi, le fao mea. O le atua la, na te ta ua e tono le tuspa ia, i a tangata i e ta o le fao mea, e la la a tatu vava ai, po o le a, i a mea o ta wei tatu o le fao mea. Will a man rob God? How? Ia, la tatu fai tau fatasi, i a le tala le malaki, mta upe fifai pe valu i a, talu mai yaso tau ta maa, wou tou te tea e se ai ia u tu la fono, fa fo mai, le al meu femeli e tusi, wa te tea maa tu la fono. Ma ou tou le tau siusi ai, fo i mai a ia ta, ona ou fo i atuai lea ia te u tou, ua feta lai ma ia i ova o au, a wou tou fai mai, ma tou te fo i atu mani ia. Tou sirfia, fai mai te lai ngā lea tua, na wou tou te tea maa, aisa, wou tou le tau si au tu la fono. Fai mai le fam te langa al tusi. Feta lai mai le atua se fo i maia. Ai fai mai le nua Israelu. A, mau te fo i atu mania. Fai mai le feta lai ngā le atua. Wou tou fai mai ma tau te fo i atu mania. Feta lai mai le atua. Fai upe valu. I a, pe faoa el tangata mea le atua. O, oh. A ou tou faoa wa mea. A ou tou fai mai. Nia e au mea o mātou whaoa. O outou whaoa mea e a, se fulua i a outou mea a toa mataulanga. Aha! Tau sirfia la, o le mea la ai e leo tau mai e lea tua, o leo wa whao le tangata. Wa whao le tangata, mua mua, o le mea se fulua, lona lua, o le taulanga. Wa matua whawhanoina outou, o le nuu umalava, a wawa outou a, fao o mea. Tau sirfia le mele fano ai tangata o na ua nofo ma fao mea le atua. O ame o fao, o le safuruai, nu mele mua mua, ma le a, ma le taulanga. O le tele lao taimi fapea tatou o, na le safuruai a, ai ngalo ia te oe le a, le taulanga nai te faoa. Ma ia o tau tofa tofa bai, le arfa talai ngai le atua, o le alme fai, tofa tofa, ta fai tau fatas i a, ma ia o tau tofa tofa mai i a te a, nei mea, pe ou te le tō ina puni le langi, mō ou tou, ma sa atu le manuia mō ou tou, ina se ia sirisiri on tele. La la le mea tau le tofu tofu. E te tau an tātou wā, tau an tātou whaia tofu tofu i ai, lona winga, ia e whaia e te ilo ai, pele lei, pele anga. Mafu anga nan whamail, ia le mōni maule whaisalamo, ina tofu tofu i ou tou, tau te ilo ai, elelei ai, ia iova. You cannot understand the goodness of God unless you taste the goodness of God. Ele mwhailana e tofu elelei se vang nau e ilo lea, lelelei, ia ue tofu iai. Ta fai tau malaki e toru fai msutas ia, o te a o iat, ono o tou, le na te aina mea, na te le faa umatia le fuolo o tou lau ele. E fua mai foi le vine i outou whanua ua fetalai mai iowa. Tau si fia fai maa o le na te aina mea. O a mea le atua e aina tangata o le sfuruai ma le a ma le taulanga uoe e le na o sfuruai. A e fa pe foi taulanga a. Read together. Bring all the tithes into the storehouse that there may be food in my house and try me now in this. Says the Lord of hosts. What does God say?
says here, what? Try me. Oh, that's the reason why the book of Psalms says, come and taste, so that you may know that the Lord is what? Is good. So except we taste the goodness of God, they will understand that the Lord is good. Read, if I will not open for you the windows of heaven and pour out for you such blessing that there will not be room enough to receive it. God had the blessings in here. God says, if you do this, I am going to bless you and your family. And I will rebuke the devourer for your sakes, so that he will not destroy the fruit of your crown, nor shall the vine fail to bear fruit for you in the field, says the Lord of hosts. Mai pa ia, tau sirfia, ole sfulwai, ole mea, ole mea pa ia. The temple is holy, but also the money for the temple is what? Is holy. Ya, vavailam tatu tirtilo I. Leptiko lufulimfa ipto sfulfai tau. O mea umafoi e se fulwai mea ilifanua. Saito e luluina ilifanua. Po fuola au, mea ia ai. It's holy. God separate the tithe because it is holy. Separate the offerings, your offering, because it is holy. The offering and the tithe belongs to God because this is holy upon the Lord. Yeah, la tatu aila el fingers for what? Si si le mayo to. O tupe maua le o sfurua ya. Afa pele maua la o sfuruta la. Say this is your wages. $10. Lono wingo le sfurua e fia. Ta sia tala ai fia ia oe. E iva oe ai tasi le tua. Fa fo mai ya. A se lauta la la tupe. E iva sfuru oe ai fia le tua. Sfuruta la. A afel tupe. E afe, e iwa se lau oe, a e fie lea tua. Ya, tau si fie la, mai le sfurua I lea, o le tupe lea oe, e te tauna I ei sau tau langa. Ya, fafo mai la, tau si fie, e leo lau taa taa el vai aso atua. Na e alula I o au sene I e toe lau faa tau, a mai faa pea, o le afe I lau tau langa. Ai a alo la tatou, mai tatou, I o le me fai lo rotu marie, Tau sirifia, o le mena e fai le loto fa avale valea. E le mu fai na e vena e sa ne yau sene se lua pe tolu pe se furu. E fai e lau tau langa ya yova. Woe, e te tau fai mai, e le ngata e fai se furu wa I le o le tupe le tua. The $1 is not yours, it belongs to God. But your offering, that you are going to decide what amount of money here. Your leftover is what? $9 altogether. So you choose from the $9 something that you prefer to be given to God as your what? Your offering. You have none of your business to do about the tithe. Ele ai sau business. Lona winga, e mau mai loya, ele sfurua, ele sfuru ta la, ele ai sau business il ta la etas. Because it belongs to God. Ya, lela tatu babai. And all of the tithe of the land is holy. To who? To the Lord. Ya, la tatu tiptilo I. Faitau. Afai foye tematua fa longo si ufongo yova lo utua. E ana e faye na polo inga. Umalava. O te faye tua yat oile sunei. E maua foye oe nei mea uma e manuia I oe. Ole al me fai a fai tatou te ana ana i polo inga yova. Ole al polo inga yova e ta tau ona fai a tatou se furua ima tau langa. Fai tau lea e manuia oile ai. Manuia oile fanua. Manuia oile lau fanau. Manuia lau ato. Atoa ma lau me paluai a. Tau sirfia. These are all the blessings that God intend to bestow upon you if you obey the commandments of the Lord. What commandment? Return the 10% as your tithe to God, because the tithe which is very holy, it's holy. Epaia a elei tatou faitau fatasi, read. And all these blessings shall come on thee and overtake thee, if thou shalt hearken unto the voice of the Lord thy God. Blessed shalt thou be in the city, and blessed shalt thou be in the field. Blessed shalt thou be in the fruit of thy body, and the fruit of thy crown, and the fruit of thy cattle, the increase of thy kind, and the flocks of thy sheep. Blessed shall be thy basket and thy store. Yeah, far from my lauto, lona winga. These are all the blessings that God is ready to bestow upon us if we keep tithe, which is holy upon the Lord. Yeah, fai tau salamu lufu fa, fai mamua ia, ole lalolangi mamea ua tumuai, o ayova ia. Ole atu lau lau mamea o nofu ai. O ayova, lona winga o mea umanei, o mea le tua. The earth is the Lord's and the fullness thereof, the world and they that dwell therein. Ya la tatu e feitau. Ia, yovai. Siri ese, mai at oele o loa mal mamalu. O oe te pule i mea umalava. O ye fo i loa aole mana mal malos. O ye at oe fo i e fa teleina ma fa malosia tangata umalava. Tau si fia, ai feitau inel feitau nei, e tau mai at oe, ele ai asa mea tasi a tatou. We have nothing. All these things belongs to God. Whatever we have, they are all belongs to God. So in other words, God had given us all of this in order for us to look after. I taught our lesson recently in this quarter, and I used to tell you, we are just a steward. We are people to take care of what God has entrusted to all of us. You better take care of God's property. O mea nei, o mea le tua. O loa ma le mamalu, ma le pule, o mea ia ai, o le tua. Tau sirfia, o le mea le tau vaa i tangata. Tau vaa i siri lesi a, i lesi, ai o mea nei, e au mai le tua, le pule, o le mana, o le malos. O ia fua ina te faa tele ina, ia ma faa malosia tangata uma a. Vai tau. A wāo ia te au manu uma ili vāo mtu o manu tā i maunga yafe. Wa au iloa manu felelei umalava o ia tu maunga. O manu ta tā foi o ia te au lava ia. O lo ia te au le a rio. O lo ia te au le aulo. Wa fetalai mai ai ai ia i ovo au. Tau si fio soe, fetalai mai le atua o mea umanei o mea ia au a. For every beast of the forest is mine, and the cattle on the thousand hills. If I were hungry, I would not tell you, for the world is mine, and all its fullness. So why did God say to bring all the tithe? Was God hungry? Is God hungry or thirsty? No way. But you know, God has given all this to us in order for us to test our faith. How big is it, our trust and our faith upon God? That's the reason why the Bible tells us, oh, come and taste, so that you may know that God is good. So you never know God is good unless you taste the goodness of God to do this first. Ya la tatu te tiltilo a. Ana ofia ai. O teleta watu yat oe. Awa o ya tiau le lalolangi ma meo tu muai a. Lona winga. Anwa pefi tau sami le tu pefi ai le tu pe manao le tu se mea tatu. Ile fai mai le tu e fa manuanga. U mai ele ya teia. Ya la tatu fai tau. Tau silfia or tangata leo apro amo. O yol patriak. Ai sa failan sfuruat. Faitau fatas, awale nei mekisateko, le tupo salema, o le faitau langa foie le atua sitiries, sa foie at foie e aper amo ia teia, o mea sfuruai, o mea uma, a, ya le lei, tato e faitau ina le faitau le Iakopo, o le nei ma foie, wou fatu ina mfailonga, e faile ama faleo le atua, o mea uma foie te foie mai ia tau, O te avatu lava iat oe mea ya sfuruai, momua. O meki sa teko, he was a priest, o le faitaulanga. O le faitaulanga na sa ave iai e apra amola na lana sfuruai. O le fea ngainga leo tau sirfia mele na alu le li leo wau suru suruai I le fefe. Na alu lana malanga, le malanga Iakopo, la tu lolea moe, ma tau tino lea tua lea tua ae fuhua I main mele ya tau. O te faiatu ya te oe, o te toe faafo ya te oe, oe mea uma ya, e se furuai. E o olaba ya Iakopo, sa faila na se furuai. Na faila se furuai ya Abrahamo, na faila se furuai ya Iakopo, na faila se furuai, tangata uma e taritonu lea tua, they return tithe unto the Lord. In giving tithes, Abraham acknowledge God's goodness like you and I. The reason why we need to give back tithe to God to acknowledge the goodness of God in our families. Ya, oile na ave yai yele sfuruayem alelilo apul amu na ave ile faitau langa ya fa penila la fa mamba tuto. Tau sirfia or sfuruai. Ele fao ngā ina lawe I seksi mea, ele fao wain farisa. E istapua inga e amela tu sfuruai e faiei farisa, faiei a mea esese, le ai. Or ngā luenga le kale se asfitu e fapea. Or sfuruai. Or sfuruai na pau wale au ngā sfuruai lea. E tau si eile au fainga ruenga faife au. Ya, fafo maila. O tātou le kālesia, e le tōngi e outou e le whaife au, le ai, o le whainga lo sfuruai, lono winga e te leo servi le whaife au, a le te servi lea, e te servi lea tua, a, o le sfuruai la, o lau returning e te return ai, I le mea ave fea, ave lea tua, o na whao ngālo lea, e a fwine e tausi ai e le aua, Yele au whainga ruenga, five out, pastors, minister, priest, o le wala na, ya fafumai la, o sfuruai la lotul nei, e yele tato huer kora, e yele, yele afo il konfrenise, na avelo na il konfrenise, fa soa soa mai loa, yele tupe le ma umari sfuruai, e ma yele tupe, e tausi yele five out, malona, a inga, fa penar fa nga ina, ai fafumai la utou, O le awala le alea tue, tau se leo fai ngaluenga. Peto lima tangata o le au lotu le fai fi au. E tutusa le lei lava, ma le au lotu e toa afe on tangata. Tusa le lei. Lona winga, e tutusa le tupe mau le fai fi au le anal toa lima tangata o le au lotu. Ma le tupe mau le fai fi au lea, e afe members o le au lotu. To marmalama haa. Tutu sa le leia. Ele fa pea atos furu tangata ora o lotu. Lai titi tu pea ya. Fai fai o maua. Ai afe tangata ora o lotu. Ea watau hoi na afe. Ele fai a fa pea na. Ma fuanga na. Fai maelf tala inga ele atua. Bring your tithe in my storehouse. The storehouse of the church is in the conference. And they divide the amount of money to each pastor working in each church. So, on my phone for now, don't you feel so? Elia submitted to Paul for it. I mean, as pastors, when you preach, I fight the launga. Or to see fear. It's a system they run. They tattoo. You may see lot. Or is it lot? Or this system they run. They lot here. Falang or langoa at hotel and five year. A lot to your hotel and pilek. See that? How long time am I on five hour? If I buy more and five hour pet hotel and a lot. At hotel and a lot to, oh yes, I will accept the call. I say, lang itinel pilek. Sabi se, alay titi na ulot ito mo lo o ifangaloa. Sita ma inuwa. E fia matayo la ay nga. Nalto o limam tayo fa pe yaw kire kariel malaw. You see that? But that is not the way that our church is operate. Ele fa pe na ah. Melan na, ulo fa umay ate itato fa imay. Ia au mai me se furu ae au tō mea, ile fale te wei mea. Ia, la tato e vavai. Blessed be Abram of God Most High, possessor of heaven and earth. And blessed be God Most High, who has delivered your enemies into your hand. And he gave him what? A tithe of all. Tithe of all. What does it mean, tithe of all? Whatever you get, whatever you earn, you better remember to return God's money, which is the 10% of all you got. Yeah, leo tato maya, faivatas iya, oita lofa ya to si upu, mafrasayo tangat pipelo. O to avatu me se furwai ole mili male aneto male kumina a o tu e o to me se sirio li tu lafono ole amio tonu male lofa male fa maoni e da tau pe ana faia nei mea ai o foile tu ona mea listen fam talatu la tu to o tangata israelu yaso ya mesel au for se yo me lau satu kai e fia fia tele fais furwai. Fia fia me foi na naluaia forsei foi le tapuai maltelona mai o ele peia na telona ele esa disfurua a o fai surua et talo so ol masani la tangata ia et tori surua a fe me ftrai na yesu vai elena surua wo fai o tori surua yo me umaia ol miri a netor kumina o ame umo surua. Ale o tu e o tō mea siri siri tu la fono ole a. Le a mio tonu alofa ma le fama oni. Fai mai le fitrai ngai Esu. E ta tau pe ana faya mea ia. Ai awa foi le tu ua mea ia o a mea ia. Se furua. Lona winga, it tells us not only to return the tithe, but you must also be faithful and love God and love others. It's important. Ya la tatu tilo. Fetalai mai fo yova ya rona. Tele mawa se tofi o lato ula wilele. Ele fo so fanua ya te lato. Wa ulava lo fanua ma lo tofi ile fanunga Israelu. Wa ya rona. Wa rona le faitau, faitau langa. Maile tua, o le faitau langa ele son tofi. Walava we fai matofi. Kai bulu vultas. Fau de foi. Wau foi inatu il fnau nga levi olona sa furu me umo Israelu. E fai mo lato tofi ono i lato nga luenga lato te au nai. O nga luenga leo le fale fta fai i ola. O le fapo tonga. Vai. Lona winga. Pa wale la wale fau nga inai sfuru ai. O le tofi il au sa. Le vi o lau fai lot. E atar fai tau fatas ia. Tau te leiloa ea, o e ngā lulue mea pa ia, lātou te ai mea mailea, malu malu, o e au auna li whaitau langa, o lātou tofu i tufaanga o lea, o le fatasi ma le fata a o le tofi le au fai ngaluenga a au fai taulanga ya tat fai tau fatas ua fapea foi le polo inga aleli ye fola fola le tala lei e maua mea le tino i le a tala ingo le tala lei o le famunianga la lea na ave lea tua ya salvi e lea ilas tau tofi a lou tau tofi o le a fanga o tau sfuruai lenga le polo inga le tua mars furwai e o ina tua missionary ta lai ta le le malo le tua ma sau ni ai tangata mo le malo ai malo lang a e le to si fio soe mai fa talanga le a ol ta fio le tua o tom fai fa mo ni o emlo wa ai nga o le lisi le wa uri si tu nei o tangata mirio ne nei o lai togi ala to furwai o tau tangai mai le lisi a toa leo tangat. O le au fai sifuruai u maalea. Ai a tiri a ona manuia tangata nei. A wā lai fai lato wā, lato sifuruai. Mātai ono fai bulu sifuru vultas i a. A ua tau te toro a imo o tau o il laulangi. Iai le monga monga ma le ele fau matiai. Ai o tau tolo a imo o tau o ele langi. Ele o iai se monga monga po se ele e wha umati ai. Ia, la tat fai fai tau. O le nei. O lo wha peona fetala i mai o yo vau au. I o tau ma fau fau i o tau wala. Fai peono. O tau to tō me tele. Ai titi me o tau au mai ai. O tau ai. Ai le ma o nai o tau. Wau tau whenu, a ele i mā liai o tau. Wau tau off, a ele i mā whanawhanai o tau. O le uang ulua fōi i se taui, e whailana taui, e whawhao i le tanga wā pupu sele, pupu so, tanga pupu solo. Ia, whawhamaila o tau. O le ale uinga al wham talanga nei, a hākai. Whai maila tala al tusi. E te tau ma fau fau o tau to wala po lalme o tupu to wainga. You must think, reconsider what happened to your family. Ya, fai mai. O le ana e to toa tu au mea ai ha, ai rea se me maua. Lona winga tu sa lea, o le ana le fiu wari me fai ngā luenga ai rea se ha, lea se me maua. Ya, ta fai tau pea. Wau tau a ai, a ele a, a ele ma ona. Lona wingo la leo, we are not satisfied. Wau tau feinu a ele a, ele a ele quenching a le thirsty. Wau tau ofu a ele a ele ma fanafana. Lona wingo, e yeine ma fuanga, that's the reason why. E yeine ma fuanga, ma fuen fa pea. Wau tau famu e moe me tele, fau te foi, wai titi. Wau tau au maia i fale. O nā ua ulangia lea. Ia, lona winga eni mafuanga. Tato e feitau te utono me valu su valu. A ie manatu i a iovalo utua. A wā o iana te batua i at oere mālosi e mawaila leoloa. Tau sirfia. O le ale mea laina e alu te fai ngāluenga. E te mai loa. E te le fai ngāluenga a. Tu ai alo e te whai ngāluenga pa e mālos. O le pesiri la, fē me mai ele mālosi le te ar e whai ngāluenga ai. O le tari, e o mai le tua. O mea la ai e te mau o mai pa e mālosi pa e whai ngāluenga. O le alme tau whai. Fā fōi le tua, le vāenga le tua. It is only 10%. Ah, e lei. Tā whai tau whātas. Ia e awa, ia e owa i lou oa. Ma le whāpolo polo me uma o tupu, o na tū tumua i lea o ufere saito i le mau, e feo sofi fo i au tū ngā waina, i le waina fau. Tau si fia, o le ala tala tusi, ia e awa, ia e owa, i lau oa. Au ole te le loa o tupe, ia ngalo lole tua a. Tau si fia, o le mafu, anga tonu ana famaili tala tusi, ia e awa, ia e owa, i lau oa. Aise a. Awa iei taimi, e tere loa utupe, ngalolo ya te tatou le lofo le tua ya te oe. A ngalolo la ya oe le lofo le tua. Wole faya sa usfuruai. Fai mai tala malaki. Ahakai. Ele faya lo ntato usfuruai. Te iloa. E alu uma le tanga pupu. Pupu solo. Te fiu fai ngalua ngai leisa ume maua. Te ya ua umatu lo tori. Uwe. E lopo feme walu yel tupe. La femel tusi, walu le tanga pupu solo. Wele ilo oepe fa fena luese. Ai ai fa maoni le tua, femai. Tofa tofa mai o tau ya ta. O te tau pupuni la, o le langi. Masa saa mai ya te utou. Se ia siri siri o na tele. Ya, to sa ulo le siri. Fa oa la tangata mea le tua. A utou, o utou fa oa o mea. E se furua iei, ya o mea atoa ma taulanga. Ya, ia tai toa tasi ma fowa ia peyo na firifiri lo na loto. Awa ma le ti ngā. Awa foi ma le faa tawa na wina. Awa ya lofa le atua. Ile o fowa ima le loto a malie. Tau si fia. Ole awa la la le fai tau langa. Firifiri ma lo loto. Ae firifiri la ma lo loto. Lo na winga te fai ele mesidi. Firifiri ma le loto. Ai ela isi tagata, fai ela ku excuse fapea. E aveloa fapea la, o wa lava la utala le, o firifiri ma lotu. La e ta tiere se la utala e lantanga. Ai, a apane lo e lantanga, mai a tau atuta ilu ofuru, o milalo. Ha? Ai, tau atu lo e tala, fapea lo, ye wa lava le tala, ala e fai malea, ma lotu malie, woe, e leo se mea na e tau o le firifiri ma le loto malie. Ta tiere se lau ta lai tono lau tanga, a e tango atu vabdembane mai, na le ta la lava, e fai e lau ta ulanga i le tua, oe, love God with all your heart. Sa wa? Aua ta tau te pepeloina le tua, because God knows our hearts, he can reach our minds. E fai tau ele atua o tātou māwhau whaunga, taito atas. E sila fia ele atua me lilo uma. E sila fia o actions naia, tai faya. So we cannot lie to God because God knows what's in our pocket. And if you say, oh, I am doing this offering with all my heart, so I rather keep the $1 because I keep with all my heart. That's trash. What pelo la le tua a ya la tatu e vai fai tau yo to ne e batu ni auto me alo fai lumo tangat ina ye lo ai la to e fa pe ona le ye lo so to to i mai lo to te mai lang ya la fa pe ya to to si fiel tala strenga yesu ya ave lo be alo fa ai ona ilo ele si mele ta te faya. A wafo lo te malea e sira sila. E sira sila ni me lilo na te o maya faali ali na le tau ya te tatou. Fai tau, o lea, ai a batuai ni me alofa. A wane i loe, i lia le pu, i au luma. E peo na faya e tangata pelo isu nako mala. Ina ia vi ia i la to e tangata. E moni o te fayatu ya te utou. Ua maua i la tolu la tu taui. Woe, lale mea tau. A watu me alofa awane iri el pu. E fa pea. Tau sirfia ye ista po inga e peo le tau vaga e fai. Ha. Mai lor pere ia na wase siatu le aingo o pai mala fai. Ia maua mai ei lau se furu ta la el nei vai asu. Nau foi las tona yo wase siatu le aingo se nilivi. Maua mai ei lau se lau ta la. Falau tu numa laulo. Ya falau tu loa. Ya pai o sole. Aina sau fo ile ya fai au lo fale aina al tala. Fa tani la o lo vaso de tu sau lo. A va tu lo se lau tala ya o. Ai sa se lau me lo ngoi lu moa. Me a ton wa na tau a va tu lo me lo fa. A o te lier pu numa tangat. Ai sa o wao le atua na te sila fia uma me lilo o me alofa Pea liali pelilo silfie le tua. Au le tua na nate umaya le taui fa liali. Mafuanga na awane ilo elo lima tau mtau mea fai elo lima tau ngvale. Lona winga e fai lau fuhua imo le tua au e te arufu mta la i tangata. Au e te ue tangata lau lot. O au leu fai lau fapea mfapea. Aisea e si la fia e le tua then the blessings will go directly from God to you and your family. Ya, ta fai tau fatas. Woutou au maia foi, le mea o faoa, ma le mea pipili, ma le mea mai. Woutou au maia ai, ma taulanga, fafo mai, o le tua. I le fia fia le tua ilo sau e, ma le mea mai, ma le mea pipili. E fai ei la, taulanga. O ai e mea tau mea mai, mea pipili. O aso ia sa fao ngā meo manu e ave fai taulanga. E te le alu firifiri mai le manu na la ape. Na sau le ave. Ah. Le ai. E te firifiria le manu a. E peti ma le lei. E au le lei. Ia. Wo le aila ni tātou manu. Teimine i ao. O lai ei au tupe. E te firifiria le mea a. E le lei. Ia. Fafo mai. Paitau fai busu fa. A ia fafo noina le tangata pipelo. O iei le poa. Ilona laf. O le poa le upulea. Ilona laf. Awa tau tō ia, mawhai tau langa ile li, ile a, ile mea leanga. Woe, a tātou o maini whare sā, awa te whai mea leanga. A whai lau tau langa, awa te whai tau langa leanga. It's not me. That's what God tells us. When we give our offering to God, do our best. E woe lola a. Aisha, because the God of heaven who knows your offering will be blessed you and your family. Ah, sabe se te lo es el marion bea. Fingo fiena fat which is kauka ait flaina. Maluolele ait flaina. Nga spend ila ia over $20. Ai saulo for sa ese finkana avel $20 ga. A volunteer. E avea, e ave faise mea lotu, wa. E faiatu ia auto, istai mea pia, oh, kal faiso o ye mea. Ai, ai, sa, wa. Well, let's face the reality, yes. When you look at it and deal with that, I tell you, it's hard when you think about. But how simple and easy when you take somebody to the restaurant and eat. When the waiter or the waitress will come with your receipt and a bill, $45, oh, hey, just give her the credit card. You don't mind it. Ah. Say, this is something will happen in the church. It's very hard. Fainta, olf siri la aisha. Aisha u fain ofiena avel fast food ta lai fleinga e kere ima fau fauinga. Ah. Alela saune ie failau taulanga ile tua. E tautango tu loa se imae se luas furtala, then put it down back. Toi tua, to vaila ile ese a. Love God with all your strength. Ya, la tatu tilo. Tau sirfia fai mai a, fa fanoina le tangata pepelo. O lai ei le poa, o lai le poa le mele lei. Lai ei le mele lei lo uainga. Ai te amaya le mea mai a, e te fai tau langa ai, like this, bai. Fai bai, wautou au maia foi ina mea wā whaoa. Lala mea tau mea whaoa, mea da erung oi maia e loe fai lau tau langa. Ai fai bai, ma le mea pipiri, ma le mea mai, e fai e tātou tau langa. Woe, fai mai tala al tusi, ia fā whanoina al tangata al nai sau a mai le mea leanga ili lotu, ai tu un mea le lei malo na inga. That's exactly what it says. You live in the best in your home and bring the bad to the church. I tell you, wa feta la bai to sifia. Fata oto foi le luka a. Tangata foi le a. Mai ta feta fatas ia feta la et foi ia te lato. Ia le leo to ia te to. Awa le mata pea pea. a while ola se tasi tele ona ona mea to silvia now to two a to story nei. I still remember this in my whole life. Also, yeah, no wala mai, no vavaile tangata, esere tu le leo la inga nai upo. Tele la tu tupe, tele la tu mea. Na ye la taimi no wish vape, I wish ta fia maua ya tupe le a inga tele la tu mea. Ilota mafau fauna as a giant, as a boy. I te loa usoe so ta wapia te uto, o le taimi nei, wo uwa ai ma le whanua noe le nai, le ai ma se mea o toe. Ei se mea! O le atua na te, o meia mei a tatou, o le atua na toe a, ave sea. If we are not honoring the name of God, God will snatch and take it out from our families. No more. O le na, awa tātou te mita, mita mea i ai, ia tātou. These are not ours. All we have belongs to God. Belongs to God. We must keep back what belongs to God. Ia, tātou mai e le tala. Pele li lea. Whamai o le mele o, awa le mata pepea, awa ele e ola se tasi te leo na, tau sirfia. Tangata ni tele la tupe a mea tangata ye, o le lotu e la tu tupe. Woe, awa lava ne yeise taimi o leo langa ne te manatu ai, e wha lango lango atu le lotu ya oe. Tu sape tere ni au tupe. Don't you ever try that. Ava pe a tele ta tupe de sono, fai ele o kako me loku langa kere o kupe. No way, don't apply it to me, to my time. Awa fai a, I had seen my own eyes. Yeah, la tar feitau. Awa ole manao itupe, ole pongai le wa melenga uma. Ua mana nao tele yenis, ona se se e lava le upu, ole fatua tua, tau sirfia. Ole mele utu maltatu lo langi, umana nao tele tak te tupe a. Si el fat, oto le le luka, e mai el tala, for what is a man profited? If he shall gain the whole world and lose his own soul, or what shall a man give in exchange for his soul? No, we go lal mele sirin tawa. Tawa tele o tatua, tatua ele ole oe tawa. Ole ngangal tangata e sin. Ya, tar feitau feitau lea. Waele ya ngal tangata pe a fain te mula longi uma. Ae ma umau lonola. Se a foi se me a vatu le tangata e tongi o rai lo nola. No no winga. E rei se me mwhaina ave le tangata. E tu tongi ei la, yola. Your life is very important. Important than the whole world. Heaven's supreme gift is Jesus. Ia, la ta faitau fatas ia, a eu tou mua isa ili ni malo le atua malanami o tonu. Fau popo atu leo o ia mea uma iai, ia te utou. Ah, a fai ul tatua onga il tala fo ile il fat otto is furulua. To ul ol fat otto na, ma il fat otto na, na fua tele mail fa nuo se tasi, tangata ma ua a, la tat fai tau, ona man na tui fo leo ia, fa pea, se ase meo te faya, wa ele aisa o me fa putu aia fua, fa iane fo o ia, o le nei le meo te faya, o te sa ena o for the seito, ai faya ia tele, o te whaputu iai, au fua, mau mere le iuma. Tau si fio, manatu leo le tangata. Na tele loana mea fai mai ia, po le ala se mea lau faya, paula le mea leo o mafau, le a fau ia tele au mea. Fa tele potu, ina ia lau mai mfaputu ai, a, o manatu le le i, ia fai tau, o te fai fofo ilo wanganga, lo wanga ngai o ya te o emele tele o te wina mo tau sanga tele ina nofo nofo file muia ina aia mainu mai ori ori a o fetare ya tu le tua o e na le vale e a mi na tu lo nganga na ya te o le pona nei a e fai mai me ia o e saunia o le manatu ale o tatua
Ina watelea tatu tupe mai ya, tatu nofo nofo. Faitaria ya, yes to ina ofredium, faile lot. Me leleo e mawal tatu wo langa saung le mu, ah. Ian fapele lekea, ah. Lata la tangata lea mai ya, la fapulputu la, faile lei potu ye, te wai, ah. Nofo fi le mu, leise mea tatu toi pole mawori ai, ah. E winga na tala tangata lea. Nale aya mainu file muro langa. Deixa me to pole ai. Ai to si fiel tala mul muria, fai mai. Au feta le atu le tua o nale a. Ole vale. So stanga tala e mafau fau fa pea. Ia tatu fi file muia ne o mo na mio ne ia. Tu pe pe le lotu fai la tanga ta. Ole al tala al tu si. Fai ngolo o le tua ole a. Ole vale. Vale sau papa. Fai mai a. E a mi natu lo wa, lo wa nganga le po na nei, a e fai mo aia u meia wa, le wa fai. Ha, e esel ta ua. A fai tere man natu atiri ai, I want you to think and think and think. There are times that we think, oh, we live in an easy life, easy man. And it seems like you don't care what is happening in the church. You are satisfied of what you have. But remember, there is one thing operated from outside your world. It is a gift of what? Of life. God Himself can only give us life for us to live and give honor and glory to Him. But you must be careful and watch out the way you live. If you live, God wants us to live for the honor of God Himself. To glorify God. Last night I told you, whether you eat or drink, do it for the glorification of God alone. Ah. So se mea tatu faya. Ah. Ele fa pe a tele tatu mea na le keaile. Ah. Tele tatu mea wa sirien tatu wava. Mamata tau ile tua. Ale fa mele poto. Ya e ava, ya yova, ile fa polo polo la wa, la oa. We must respect God. Pete ma oa, pete ma tiva. It's our responsibility as members of the church to honor God with all our hearts. And give Him glory. Because we are just stewards. Looking after and take care of God's property. It's not ours. And I will say to my soul, you have many goods laid up for many years. Take your ease, eat, drink, and be merry. But God said to him, fool, this night your soul will be required of you. Then whose will those things be which you have provided? Elistangatal mata ulotu sa mata ulot. Au fife au ilione yasoya. Te ilole leyal tangat. Ya e faifailan business. Ya I look down na el au fainga luenga. Ya ol tangatale upolua le look down ye na tangata. Faifa au polu pa au maine faifa au ituila. Ya, no wole se lole wo sau wanga inei. Ya, ae, umawol tala, wo maliu. Ya, sau lor tangata au fata, ala le maliu usto ina, wo tangata e, telan tupe, nas, failan pisnis. Fata le, ala le maliu usto ina, fam tala molo yata. Ya, maanai ala maliu usto ina, ae, Nalu ia pai, tau mai. Ia mai ia se vai, ele fe tau se vai. Taimi le leua, fatali la. Mai ele fe tau se vai. Ia au tuai marisuki, ele fe kaurisuki. Tau fafau mai. Ia sau ale si to ina na, au mai ele meole ia pai pai. Au iai, tuuloi tuuna le pusa. Lai alu te le noa. Lau siri la kula tau te atu tau. Mea umana tele le teime le soifuang. Ai le ofise e vai. Le eise suki o le maia na o le ia lea e ufi ai. Alf siri. Fea o ieita mau a inga i tatu. E apply a tatu uma. Silvia, le tatu fia fia nei. Po ata mau a inga i a tatu, so im tu fafin. Ai te fo ia na o oea. E te le alua ma ave ni mea se tele when you go down to the grave. Le aime se mea. Ai tau sit fia me le o tele, le taimi o tau ea. A le tele le casino, tele le pingo, tele le tifanga, tele le siva, o whahalo i tatu taimi. Ai ngalo i a te tatu, le preparation oe, i le aso ea, e a mi a ilo wa, lo wala. What had happened to this man, well, can be applied to all of us. E ma whaina tupu i a tatu, e ma whaina e fia fia nei, a nā nei, o le a mia loa, loa ngana. Al siri la, o le a le te leo le tātou tāpenga penanga. Leo e tāpenga penga i nei, e sā uni moai, mō le li. How much of your preparation while you are preparing for God's Jesus coming, how much do you have in your preparation? O whaisau sā uni? Is your mind clear to the heavenly things. Veo kialo mafau fau, I meola, meola soifuangani. Like I told you last night, eat to live, but not live to what? To eat. You live here because God has brought you here to serve him till he calls you. When God calls you, my son, my daughters, keep me, find mine. May I tell you what? Lolo, give me thine heart. Tato u marvala, usoe, awane I, esere mea kia eu tato mafu fau. Ai at kia o tato mafu fau, ia Yesu malo nalof, male neifa o la tangam tu atele a, te lo mene lalulangi, fai mai o mene I, ele eisen fatus tu sanga meia le ole fa vau pae meia le ole fa vau fa mel apostolo paulo o mele I va ai mua mua e o tatu mat o mele I fa longo mua mua e o tatu tri o mele I lua e ile loto stangata soifua meia o saunia ele tua mo e alo fatu ia tia o le sola a e lofa ile tua a ua te tau fiel fa amnianga ile tua malo ainga. Do not withhold God's money from, and do not withhold the blessings of God in your family. E te tau fia lor famnianga le atua le sfuruai, ma le tau langa. Wo e tau fia famnianga le atua I lou lava inga. You are holding God's blessing. God is willing to bestow the blessings to your family, but you yourself, you are holding it. Le tau fia. Tai au nei. Ia vēl vāv senga nei. Ia aua nei a vē oil whao mea. Tau si fia o tūmu tangata lu tuas fitu. La ua la tu loa. Te lei lopo I to te lefoi la whao mea lena nufu mai laro nufu. Ah. Ah, e sa pese. Ia. Kaulanga ea o nei se le sona a. A fa pena e lei loa nafi. E te lei loa nei mea. Ia. Ta talo ili atua. Fe soso ni mai. Ia aua o a lavanei to e veoe, o se whao mea. Ai a veoe, the true Christian, serving God with all your heart. Ia na whao manuia lo leo lea tua I hati. O ema la uainga a, tau sirifia, e whao ma solofa whao manuianga lea tua, pe a whai tātou te usustai, I ana polo inga. La tātou lai fatasi, o la uwhail tātou talo. Ta mai langi, whaftai lau fe au nei tai au. Ia aua au lava. ne yo matu tau fiau famrianga o fia sa mai o matu ainga. Aia venei le sona e au hao mai ai. O mea umanei. O oe ona mea umanei. Lord, we ask you, please, help us so that we may fully understand and realize that we don't do our part oftenly. We are still withholding the blessings that you want us to have. Lord, we pray, help us. Help us to realize our sinful nature. Help us to give all our hearts to you, O Lord, this morning. Please, Lord, give us a sound mind. Mātou te talo, whamanuiel nei whapotonga atou. A mātou fautu ua, ta ape mau whamanuianga nei māsa uma. Se iyo ina efio mai. Manuio mātou uso wāsisi mai. Mātou tua whafine. I lo suafa o mātou vāl au tue nei Jesu. Anem. Fafta yatu i tato usum tu fafine wasis mai. O le pona nei, e le eista sauninga, au tu vāl au lia o tu umatai au. I le fiafi, tu i so tato sauninga, o tato sauninga umai e so. Sa ile so sa so fua so lua so lulu stofi. O sauninga lea, I invite you, never miss next week. These are what we call are the atomic bombs of the gospel. Please come tomorrow, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Ya le wata watu ya tuto o ne ngalo aisha. Langa o pomu a komika ia. O le tala lei. Le la a vatu vasura. A matasura sa tayao.